kitabo cy'imigani ibice 28 umurongo wa 21 twasanga amagambo y'ubwenge yavuzwe n'umukozi w'Imana Salomo agira ati kurobanura ku butoni si byiza kandi si byiza ko umuntu acumuzwa n'akamanyu k'umutsima.
Si byiza gucumuzwa
n'akamanyu k'umutsima gusa,
irinde utazacumuzwa
n'akamanyu k'umutsima gusa,
bene data ntugacumuzwe
n'akamanyu k'umutsima gusa,
amaso utazacumuzwa
n'akamanyu k'umutsima gusa. Akamanyu k'umutsima, akamanyu k'umutsima kakuryohera uyu munsi ejo kakakuniga, kuweneza ejo bizahinduka, kandi nyuma ibyo byose hazazuba urubanza, uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa. Akamanyu k'umutsima, akamanyu k'umutsima kakuryohera uyu munsi ejo kakakuniga, n'ukubana kuweneza ejo bizahinduka, kandi nyuma ibyo byose Uzasanga waracumujwe n'akamanyu k'umutsima gusa.
Sashimwe ni Jean-Claude Habimana waramutsa nongeye kugaruka muri studio za radio Iteme ngira ngo tuganire ku ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Imana ishimwe rero yaturinze kandi akomeza kwifuriza umwaka mushya muhire abanyarwanda n'abanyarwanda kazi aho muri hose aba mu gihugu imbere no hanze aho muri hose mugire amahoro y'Imana kandi mukomeze ku nogerwa n'umwaka mushya muhire dutangiye 2021. Mbere yuko rero dutangira amasengesho reka dusenge. Mana yacu turagushimye kubwaye uyu mwanya uduhaye, tugushimiye ko twemereye kubana nawe uyu munsi. Turagushimiye umwaka ushize utambutse 2020 ko wabanye natwe, habayemo byinshi bitandukanye, twawugezemo ibyago kandi tugiramo amahirwe ariko igikuru harimo kumva iki kiganiro uyu munsi nuko tukiriho tugiye kumuka bazima nicyo gikuru. Turabigushimiye, turagushimye kandi ko wakomeje kwihanganisha imitima y'abagize ibyago muri twe kandi n'abandi bagikomeje kuba mu ngorane gukomeje kubafasha no kubafata mu mugongo. Kandi ndagushimye yuko ukomeje gufasha abanyarwanda mu bihe bibi bitandukanye turimo kunyuramo, cyane cyane ikigeragezo rusange duhura nacyo cy'ubutegetsi bubi ugira ingaruka ku buzima bwa buri wese ahava akagera, yaba ari ukomeye, yaba ari n'uworoheje, yaba ari umutegetsi cyangwa se yaba ari n'umuturage uyobora n'uyoborwa, twese bitugiraho ingaruka. Turagushimiye yuko ukomeje kubidufashamo tukiri no muri urwo rugendo rwo kwigobotora akarengane gakorerwa buri munyarwanda, gakorerwa imiryango yacu, gakorerwa bene wacu, gakorerwa abavandimwe n'inshuti. Ndagushimiye rero ko nzi neza ko wowe ubibona uri mu ijuru, ukamenya ibikorwa by'umwihariko, ibikorwa rwihishwa, ibigambirirwa, ibitegurwa n'ibishyirwa mu bikorwa. Wowe nta rubanza ukeneye, nta rukiko ukenera, kuko ububona byose. Nta batanga ahamya ukenera, kuko byose ubireba, umenya byose, ukabirahoza icyarimwe, kandi ukaburisha Imana ishobora byose. Uyu mwanya rero tukweretse imitima yacu twese nk'Abanyarwanda, tugusaba imbabazi z'ibyaha byacu, kandi tuguha ikaze mu mitima yacu kugira ngo ubane natwe kubwo ijambo ryawe ry'uyu munsi. Dutangiye umwaka mushya w'2021 tukwiyegereza, tukomeza kukwiringira yo kuri Imana yacu, tukomeza kwiringira yo ku Imana ireba, kandi uri Imana ica imanza zitabera, kandi uri Imana yanga icyaha, kandi ugakunda abanyabyaha aribo batwibwe nk'abantu. Ariko nzi neza kuri Imana y'urukundo, uzagirira neza Abanyarwanda, ukagira neza n'igihugu cyacu, ukagira amahoro, ukagira n'umutekano mu mitima ya buri wese, akabasha kubona ko atekanye, afite amahoro aturuka ku Mana. Uyu mwanya mwiza ndakwereka gahunda tugiye kujyamo y'amasengesho, bane natwe, uganire natwe, wubake imitima yacu, wubake imitima yasenyutse, wubake kandi womore n'imitima ifite ibikomere n'intimba, cyane cyane ko dutangira umwaka turimo kwibuka abacu bishwe, abenshi bavuye mu mubiri batarwaye, yewe batavuye no mu rupfu, batishwe n'urupfu rw'umubiri rusanzwe, ahubwo bishwe urw'agashinyaguro. Bamwe muri mu bacu bahotowe, abandi baricishijwe inkota, abandi baratawe mu nzuzi, abandi baratwitswe, abandi baraburiwe irengero, bakorerwa iyicarubozo ahantu hatazwi na buri wese. Mana, ndakwereka iyi mitima yacu twese kugira ngo ukomeze kuyomora. N'abandi bazize intambara nazo zidasobanutse kandi zigenderewe zo kurimbura imbaga, Mana ndakwinginze kugira ngo womore imitima y'abarokotse bose. Ndagushimiye kutwumvise, ganira natwe ku ijambo ryawe ry'uyu munsi, kandi ukomeze kudukomeza nk'Abanyarwanda, udutegure ejo hazaza heza nk'igihugu gitemba amata n'ubuki. Ni mu izina rya Yesu byambere kandi dushima, amen.
Thank you.
Yesu ashimwe cyane. Uyu munsi nagiye ngo tuganire ku ijambo ry'Imana rivuga ngo icyo umuntu abiba nicyo asarura. Mu gitabo cy'umuhanuzi Obadiya aratubwira igice cya mbere umurongo wa 15 ngo kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi. Uko umuntu yagenje niko azagenzerezwa, kandi ibyo umuntu yakoze bizamugaruka ku mutwe, kuko ijambo ry'Imana niko rivuga. Uko umuntu yagenje niko azagenzerezwa, kuko umunsi w'Uwiteka uri hafi. Ijambo ry'Imana ryari tubwira ngo ibyo urabikora ngo nka kwihorera kwibwira kuko mpanywe nawe. Ahandi ijambo ry'Imana rikavuga ngo nta mahoro y'abanyabyaha niko Uwiteka avuga. Turi imbere y'Imana isumba byose, ariko turumva ijambo ry'Imana niko rivuga. Hari abantu babyumva bakumva babikerensa, kubona ari ibintu byoroshye bisanzwe bidafite ingufu, kubera ko babikora bakiyongeza bakabona ko nta kibazo, kamena amaraso kamena yandi. Hari abantu batunzwe no kumena amaraso kuva mu buto bwabo kugeza bashaje, ubu babigize umwuga. Hari abantu batunzwe no kwiba kuva bakiri bato kugeza ubu bashaje. Hari abantu bagize ubugome intego mu by'ubuzima, bakumva ko guhemuka, kuba nabi, kwanga abantu, kubagirira nabi ari byo bibahesha amahoro, ari nabyo bibahesha gukomera. Hari abantu bakunda icyubahiro, bagakunda ubutegetsi, bagakunda kubahwa n'abantu bose, bagakunda gutinywa, bakumva ko bagomba gukandagira bagahonyora uwo ari we wese. Ibyo rero bikabatera gucumura ku Mana no gucumura ku bantu. Hari icyubahiro, hari ubutunzi nk'amafaranga, hakaba n'ibindi byo mu isi binezeza abantu, abantu bararikira bakabigeraho bakumva ko bibahesheje gukomera. Ibyo rero iyo bifite uri umwana w'umuntu birakunezeza ku isi, ukumva ko ufite icyo uri cyo, ugakomera, abantu bakagutinya, ugakira, ukagira amafaranga, ukavugwa cyane kuri umuntu w'umukire, nabyo bikakuzanira icyubahiro koko, bikakuzanira kugubwa neza, kumva ko uruta benshi, kumva ko nta n'icyo ukena, kumva ko ibintu byose wabikemuza n'amafaranga, n'amakosa ufite menshi amafaranga akajya kurengera muri ibyo, amafaranga gukemura ibibazo byinshi ku buryo abayatunze benshi babona ko n'Imana idakenewe, noneho n'abavuga Imana mukabona ko ari ukubera ikibazo cy'ubukene. Ariko niko abantu baba bibeshya, siko biri. Uwahawe ubutegetsi nawe abukoresha gutyo, ko harimo icyubahiro ahabwa n'ubwo butegetsi. Iyo bukoresheje nabi rero nabwo ahutaza abantu, ahonyora abantu, akica abantu, akabarenganya, akabanyaga, akabamenesha, akabafunga, akabica nyine, akabica iyicarubozo, urupfu ashaka, kubera ko yumva ngo ari umutegetsi. Nawe rero iyo atabikoresheje neza bimuzanira urubanza. Akaba rero n'uyoborwa mu buzima bwa buri munsi, uri umunyagihugu umeze nk'uwaremewe kubahiriza amategeko ariho, ukagerageza kuyakurikiza yose, ukaba umuturage mwiza w'igihugu. Ariko ibyemezo bikugirwaho, ibyemezo bigukorerwaho cyangwa bigufatirwaho, bimwe na bimwe utagizemo ububasha cyangwa utagizemo uruhare bikakugiraho ingaruka, bikaguhindura uwundi, bikakumenesha, bikakuvana mu byawe, ugasenyerwa kako gakondo yawe, nk'isambu yawe, kako ubutaka, ugacunaguzwa, ukabuzwa epfo na ruguru, ukibona rero uwo muntu wahangayitse, ukazajya rimwe na rimwe wisanga utagira n'igihugu kandi witwa kugifite. Kubaho nta gaciro ufite, nta gaciro uhabwa n'ubuyobozi cyangwa n'ubutegetsi buriho, nta gaciro uhabwa n'abo bakomeye bitwa ko bakizera abanyamafaranga. Kubaho nta jambo ugira mu gihugu, nabyo ni agahinda gakomeye cyane. Icyo umuntu abiba rero nicyo azasarura. Ndabwira abantu bose bafite ububasha bwo gukemura ibibazo ntibabikemure. Ndabwira abantu bose bafite ububasha bwo gutanga ihumure ku Banyarwanda ntibaritange. Ndabwira abantu bose bafite ubutegetsi mu nshingano zabo, abakora amategeko bakayashyiraho ntibayubahirize, abacamanza baca imanza bakazica bazigoretse kubera ikimenyane, n'igitugu cy'ubutegetsi buriho bakarenganya abo bagombye kurenganura. Abo nibo mbwira bose ko ibyo babiba, ibyo bakora uyu munsi bizabagiraho ingaruka mu gihe kitari kirekire cya vuba kiri imbere. Abo bashinzwe umutekano akaba aribo bahungabanya abagombye gucunga neza ibya rubanda, akaba aribo bibasahura, abagombye kurinda ubusugire bw'igihugu akaba aribo bagira igihugu abaturage impunzi mu gihugu cyabo. Rimwe na rimwe ukibaza bararinda nde? Bararinda ubusugire bw'igihugu ku nyungu zande? Ku banyagihugu bagombye kuba baricungirwa umutekano batawubona? Inzego z'umutekano zose aho ziva zikagera mu Rwanda, abazikoramo bose bamenye neza ibyo bakora ko nabo bizabagiraho ingaruka, cyane cyane iyo bakora ibinyuranyije n'amategeko kandi bagakora ibitanga umutekano muke mu baturage. Abihaye Imana mu Rwanda bavuga Imana mu kanwa kabo ariko mu bikorwa bakabihakana, imirimo yabo ikaba inyuranye n'iby'ijambo ry'Imana ribategeka kandi bigisha, abo nabo bafite ingorane kuko nabo ibyo babiba bazabisarura. Ijambo ry'Imana rituza kurebera ikibi kirimo gikorwa, rikatuza kwihanangiriza kudafunga amaso ndetse no kudaceceka mu gihe hariho akaga k'abantu bari mu bibazo. Abavugabutumwa bo barabizi ko ijambo ry'Imana muri Ezekiyeli rivuga yuko nitutaburira ngo abanyabyaha ngo bave mu byaha byabo ngo tubibabwire, abo banyabyaha bakaramuka bapfuye bakabipfiramo, ko ayo maraso azatubarwaho. Ariko ngo nitubaburira bakanga kuva mu byaha barimo, ayo maraso ntago azatubazwa. Bibiliya rero ibitubwira neza ko abavuga butumwa cyane cyane inshingano zabo no kuvuga ubutumwa ariko batabogama, bakavuga ubutumwa bwo gukiza imitima ya rubanda, ntago ari ubutumwa bwo kubaka n'ibyo bari bafite mu bukene bwabo, ntago ari ubutumwa bwo kubasaba amafaranga, ntago ari ubutumwa bwo kubanyaga no kubahuguza no kubatesha umutwe cyangwa se no kubatekera imitwe. Tubafatanyije n'intege nke barimo n'ingorane barimo n'ibibazo barimo no kwiheba barimo, bigatuma noneho bamwe mu bavugabutumwa babafatirana bakabaka n'utwo bari bafitiye tukagombye kubarengera mu buzima bwabo bwa buri munsi, ndavuga amafaranga n'ibindi byose by'imitungo baba bafite. Imana dusenga ntago ikennye, kandi Imana dusenga ntihabwa amaturo y'abantu. Ituro rikuru Imana ikenera ni imitima y'abantu bayigarukira bakareka ingeso mbi, bakareka ibyaha, ubundi mu mutima niryo turo Imana yishimira. Kuko nibyo biri tubwira idutoza byo gutanga icya cumi n'amaturo y'ishimwe cyangwa se y'umuganura, nuko Imana iba ishaka kureba imitima ishima mu byo Imana iba yaraduhaye tukayishimira mu byo yatwungutse. Ishaka imitima, ntago ishaka imitungo, kuko Imana ntago ikennye. Birakwiriye ko abavuga butumwa rero n'abanyamadini hanze aha bakwiye kujya basobanurira abayoboke babo uko bakwiye kubana n'Imana, aho kugira ngo babishye bayoboke ko ari bo Mana, bakabaturira babaha amafaranga babaha n'imitungo n'impano zitasanzwe bagira ngo nibyo bizabahesha ijuru. Abavuga butumwa n'abanyamadini mukwiye kubireka mukabwiza abanyarwanda ukuri. Hari imfashanyo mukeneye nk'abantu, hari imfashanyo mukeneye nk'idini, mukwiye kujya muzivuga uko zerura mukazerura, ariko mukirinda gutera ubwoba bayoboke yuko nibatabikora bazaburira ijuru, kuko ari izo nyubako ntaho biba bihuriye n'ijuru. N'Imana dusenga murabizi neza ko itaba mu rusengero rwubatswe n'abantu gusa, ko Imana dusenga iba ahantu hose, buri wese ashobora kuyibona, haba mu rugo iwe, haba ku musozi, haba no mu rusengero. Mu nzira aho tugenda hose Imana iba ihari. Birakwiriye ko abanyarwanda babwizwa ukuri bakavanwa mu bujiji bashyizwemo n'abatekamutwe n'abantu bihaye Imana bafite inyungu zindi zigamijwe. Kubera yuko ubundi ikidini ryagombye gukora iyo kuba rifata rifasha abantu, n'ubundi ariho amwe n'amwe aragerageza kujijura abantu, kubigisha gusoma no kwandika, kubigisha imyuga, gushyiraho amashuri y'ubuhanga runaka, siyanse na tekinoloji, ibyo ni byiza kugira ngo hazabamo abana baziteza imbere, bazateza imbere imiryango. Ibyo ni ibikorwa idini rigomba gukora, rigafasha imfubyi, rigafasha abapfakazi, rikarihira amashuri abakennye, rikarihira amashuri abana bakennye mu bayoboke. Ka mukabarihira mituweli mukabafasha mu buzima bwabo bwa buri munsi mukabafasha kureba ibyo kurya n'imibereho yindi ubwo nibwo buzima bwagumye kuba mu madini ariko muri kino gihe tumaze kubona ko abantu nibanyamwigendaho abakuru b'amadini bose hafi ya bose babarangamiye imitungo imishahara byo bazakuramo bose barireba kandi bakareba umubare w'abayoboke bafite bakabareba atari uburyo bwo kubareba ubwinshi bw'uko babwiriza cyangwa se bahindutse ahubwo bakabareba umuryo wo kubakuramo amafaranga azatunga abo bapasiteri azatunga abo basenyeri azatunga ayo madini amadini nayo ni meza ariko amadini nayo akwiye kumenya uko atwara abantu ko mu Rwanda ubu dufite ikibazo gikomeye dufite leta ihonyora uburenganzira bw'abanyarwanda tukaba dufite kandi n'amadini atiza umurindi leta nayo agenda akabasonga abanyarwanda bari mu kera gati babuze ayo bacira n'ayo bamira kubera agahinda n'umubabaro k'ibibakorerwa ntaho badapfunda imitwe berekeza ahantu hose bashaka igisubizo bashaka iyo mana bashaka uwo kristo bashaka umurengezi bashaka umutabazi bamwe benshi bakaba barageze no mu gihe cy'ihakana mana kubera yuko baheze mu kera gatamera nk'aho babona ko imana itabitayeho kubera iki n'abakabayoboye n'abakabahumurije n'abakababwiye iyo mana nabo barabasonga bakabatesha umutwe bakabaka n'udukeya bari bifitiye abanyamadini batinyuka bagakuramo ibitenge n'imyambaro abagore bajyanye n'imikomo n'imyamirimbo n'abagabo bagakurwamo amakoti byose ngo barimo kwitanga ngo bazabona ngo umugisha ku Mana izo nyigisho n'iz'ubuyobe uko barimo bacucura cyangwa se bacoza utuntu iby'abarubanda ni nako na leta nayo inyuraho ku rundi ruhande ikaba irimo gusenyera abo bakene ibamenesha n'aho bari bari nta n'ingurane bahawe ari idini ari leta bose bamaze kuba abanzi b'abanyarwanda iki ni igihe rero gikomeye gikomereye umunyarwanda kandi bibabaje biteye n'agahinda cyane kuba tugeze mu gihe kinyejana cya 2021 hari abantu nk'abanyarwanda tubayeho muri buno buzima turiho ubukene inzara akarengane inkota gufungwa kurenganywa kumeneshwa ubuhunzi n'ibindi byose byugaje abanyarwanda twese tutayobewe akazaho n'ibiza rero bisanzwe biza bisanga bamwe batagira naho bikinga imvura izigasanga abantu bakiri ku gasozi barasenyewe na leta bamwe barangije no gusubira mu mateka kumva ko basubijwe mu mateka nk'ayo batwanyuzemo muri 1994 aho twabonaga abantu basenyerwa bahagarikiwe na leta n'uyu munsi turimo turasenyerwa abantu bahagarikiwe na leta Imana ibabarire abategetsi kandi Imana ibabarire abashinzwe umutekano ibabarire n'abanyamadini ibi byose kandi bifite imbaraga ku buzima bwacu bw'ejo hazaza aba bana barimo gukurira muri ibi bibazo kwibaza uko ejo bazaba bameze aho hantu hagatera impungenge ariko icyo umuntu abibona icyo asarura aba bategetsi ibyo barimo kubibira abanyarwanda nabo bazabisarura ingaruka zagira ku banyarwanda cyangwa zirimo kugira ku banyarwanda zajya no ku bana babo kandi zizagera no ku buzima bwabo nyir'ubwite. Ijambo ry'Imana rero ryo riraburira buri wese ko uri munyarwanda hava akagera, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze, waba uri umutegetsi, waba uri umuyobozi, waba uri umuyoborwa cyangwa umuyoboke, uwo ari we wese, iri jambo riramureba riravuga ngo uko wagenje niko uzagenzerezwa, kandi byose Imana izabikuzanira ibigushyire ku mutwe. Abaca imanza bazigoretse, abahunga banya umutekano, ari nabo bagombye kuba bawucunga, abiba rubanda, abasambanya abana ku ngufu, abaka ruswa rubanda, ikimenyane mu gutanga imirimo, kurobanura ku butoni, kuvangura n'ivangura ry'amoko, na ba bandi rero b'ibisambo bafite ibifu byagutse n'inda zagutse, basamira ibibonetse byose, bazi kwasama bakabanagiramo, bakajya kurwanya abakabarengeye cyangwa abo bakarengeye kubera indonke, kubera indamu, bamwishakira ndamu, bakajya kugambana mu butegetsi kugira ngo bajye gucisha umutwe bagenzi babo, ariko ngo babe batoni, cyangwa se bakajya kurenganya abo bakwiriye kurenganura, iby'imfashanyo n'ibirebire nabyo. Imfashanyo zihabwa igihugu cy'u Rwanda ni nyinshi, ariko uko zitangwa nabyo ni urundi rubanza. Ibyo nabyo bizagaruka ku mitwe y'ababishinzwe. Amaraso arimo kumeneka mu Rwanda atagira urubanza nayo afite ingaruka ku bayamena. Nta kintu umunyarwanda arimo gukora kizagenderaho kitagize ingaruka ku buzima bwe no ku bandi. Nimba ukora neza uzagira ingaruka nziza z'ubuzima bw'ejo hazaza, kuko Imana izakwitura. Ariko nimba ukora nabi, ibibi ukorera rubanda, ukorera abandi, nabyo Imana izabikwitura, kuko guhora ngo ni uko Imana ntagaruka abantu, ariko Imana izabikora kuko itagiye buri kubigenza. Kuko buri muntu wese umwanya arimo, icyo akora icyo ari cyo cyose aragikora. Ariko mujye mwibuka ko muzabibazwa n'Imana ica amateka, kandi n'Imana itabera. Ndarangiriza ku magambo avuga yuko abantu barebera ibibi bije cyangwa ibibi biri ku bandi bagafunga amaso. Uyu muco w'Abanyarwanda w'ubugambanyi n'ubufatanyacyaha mu buryo bumwe cyangwa ubundi, gufata umunyarwanda umuturo, kubona umunyarwanda wawe, umunyarwanda muturanyi wawe afite akaga ari mu bibazo, ugafunga amaso ukamera nk'utabibonye, ukumva ko aribwo ukoze neza, ukumva ko aribwo ugize amahoro, umutima nawo Imana irawugaya cyane. Kubona abantu bagira ibyago ntubatabare kandi ufite ubushobozi, abantu bajya mu kaga ntubashe kubatabariza, ngo wowe wahisemo guceceka ngo nawe bitakugeraho. Ariko ikibazo ni iki ngiki? Bangahe se bacecetse mu myaka 20 n'indi isaga ishize? Byabamariye iki se ko mwacecetse mubona abandi bari mu kaga, uyu munsi mwebwe mwungutse iki? Muri 1994 mu gihe habaga jenoside, abantu bamwe barareberaga abandi bagahumbya amaso cyangwa se bakavuga ngo ntibashaka kubireba, bakamera nk'abatayibonye nk'abatabyumvishe, kandi ko utari igipfamatwi, kutari impumyi, kandi ko ibyo wabonye ubizi, uretse wowe wibeshya ngo wafunze amaso ngo utayibona cyangwa se ngo utereke ko mugenzi wawe yakubonye, ariko sinashoboraga no gutabara, sinashoboraga no gutabaza. Ese icyo utari ushoboye, nta kindi kintu ushobora gukora? Udabashije kuvuga, ntiwabasha no gukora. Ababishoboye rero mukabasha kugira icyo mukora kugira murokore ubuzima bwa bagenzi banyu, Imana ibahe umugisha cyane. Namwe muziturwa n'Imana, ntimuziturwa n'abantu. Ariko nimba bamwe muri twe bararebereye abandi bari mu kaga, nabo bagafunga amaso n'amatwi, nabo bamenye ko Imana yo mu ijuru izabibabaza. Ijambo ry'Imana ratubwira ngo uzi gukora neza ntabikore mu mubere icyaha biteye agahinda n'isoni, ndetse birenze no kwibaza cyane kubona Abanyarwanda turi mu ruhererekane rw'abantu bacu bapfa buri munsi, kandi hakaba harimo n'abapfa baracecetse bagapfa ntacyo bavuze, bagapfa barayobotse, bagapfa baracinye inkoro, bagapfa bararamije igishushanyo, bagapfa barakejeje uwo mwami, bagapfa baramukoreye yewe n'ibidakorwa, ariko akanga akabehetana. Birababaje cyane kuko twabuze umuco wo gutabarana, tubura umuco wo guhagarika ikibi. Abanyarwanda dukwiye kwisubiraho tukareba se birakwiriye. Pawulo niwe wavuze ati byose ndabyemererwa ariko ibingira umumaro si byose. Ese koko biradukwiriye ngo dukomeze guceceka ngo ntacyo tuzaba, ngo tutazicwa, natwe abacu batazicwa, cyangwa batazakwa akazi, abandi batazavanwa mu mashuri, abandi batazakwa imitungo, batazakwa n'amasambu? Ese uwo bayatswe baravuze? Ese uwo basenyewe muri Kangondo ya mbere n'iya kabiri baravuze? Aba bahotowe. Kizito Mihigo yari yavuze ngo yararirimbye. Ubu se tuzajya duhora dushyingura uko umunsi uje undi ugataha, tujye duhora dushyingura abantu barimo kwicwa, bicwa n'abantu b'abicanyi bari hariya, bagize Abanyarwanda nk'amatungo magufi yishwamo uko biboneye? Ngo turi aho turimo turavuga Imana, turavuga urukundo, turavuga ubumwe bw'Abanyarwanda, turavuga ubumwe n'iterambere, turimo dusenya imiryango, duca imitwe, inkingi z'imiryango, duca imitwe ducecekeje, tumena amaraso y'abaturangaje imbere mu kwimakaza umuco n'amahoro nyarwanda, twica abahanzi, twica abavugabutumwa, twica abihaye Imana, twica abanyabwenge, twica u Rwanda rw'ejo hazaza. Abasigaye abana babo bakoherezwa mu biyobyabwenge bikabatesha umutwe. Uru ni rwo Rwanda abagome babanzi b'igihugu barimo kubaka. Ese ni rwo dushima ko ruzabaho? Ikibazo gikomeye cy'Abanyarwanda ni uko umuntu wese atishyira mu mwanya wa mugenzi we. Abantu bihaye kuzana umuco wo kuvuga ngo ni banyamwigendaho, abandi badukana umuco wo kuvuga ngo ribampe muke ndamuke, abandi bataho gupfa none napfa ntapfejo, abandi batukuri nakavugishije nzaguhakishwa, nuko bigacika bigacika bikadogera naho tugeze. Imana ibabarira abanyarwanda twese, iturebe mu mitima yacu. Huzuyemo urwango rubi, huzuyemo ubugambanyi, huzuyemo ubwibone, huzuyemo ibyaha bikomeye cyane. Imana nitubabarire. Icyo umuntu abiba nicyo asarura. Ejo harabicwaga kwa kanaka, nabo bagakoma mu mashyi bati baracyishe cya kindi na ba bya bindi barabyishe. Uyu munsi nabo barimo kwicwa, abandi nabo bagakomera bati nibamarane. Abanyarwanda tumerewe nabi, turi mu kaga gakomeye, kandi turi mu gihe kikibi kirimo gisimbura ikindi. Ubwo abanyarwanda bogeza bakishima bagatera hejuru, abandi bari mu byago bari mu bibazo. Twari dukwiye kwigira ku mateka, kuko abishimaga ejo hashize bishima ku bandi, ubu nabo barimo kurira. Abari bafite ubutegetsi ejo hashize, uyu munsi bafitwe n'abandi, kandi n'abareburiraga ngo nabo barabunyazwe bakabufata, ubu nabo bwabananiye ko bayoboye igihugu muri kubona. Kandi ejo bundi hashize nibwo bavugaga ko nabo barenganyijwe, ariko ubu nibo barimo kurenganya abandi. Bimaze iki? Bimaze iki kunguka byose? Bimaze iki kubona ubutegetsi? Bimaze iki kubona ibyo abantu bose bifuza, ariko tukazabura ubugingo buhoraho? Bitumariye iki? Ejo bundi twavuga ko twahejwe mu mashuri tutabashaga kwiga, none ubu turiga tukanaminuza. Ariko igitangaje ni uko ubwo bumenyi ntacyo bumariye igihugu, ahubwo bucyoretse. Aho dusigaye tubona abantu bakoresha itekinika ritagomba no kugera mu mashuri kugira ngo tekinike, kuko kuba umujura ntabwo bisaba kujya kwiga mu mashuri. Kujya kubeshya amahanga ugafata imibare ukayihonyora, ukabeshya rubanda, ukabeshya isi, ntabwo bisaba kuba waragiye kubyiga, ariko waraminuje. Ikibazo gihari ni ukuvuga ngo abantu bigiye iki? Kuba ubumenyi bw'abanyarwanda bamaze kugera ku isi butarimo bufasha igihugu, ahubwo burimo kucyangiza, kwiga byatumariye iki? Ese twarize kugira ngo tuzagaruke mu mategeko tuyaminuze, tumaze kuyaminuza tugaruke mu kazi, hanyuma twigishe abanyarwanda kumva ko ubutegetsi n'amategeko bagomba gukorera agomba gukoreshwa ubushishozi, atagomba gukoreshwa ubwenge? Ibigenderwa kugira ngo abantu bace imanza zitabera bigashyirwa mu kabati, ahubwo abantu bagashyiraho ngo ibyemezo byavuye mu bushishozi? Bimaze iki kujya kwiga kaminuza warangiza ukaza ukicara ukamera nk'umuntu utarize? Birababaje cyane. Abanyamadini nabo ni uko bateye, batangira amadini bikiri bitoya, babona ari abantu buzuye ijambo ry'Imana, bavuga ukuri ku ijambo ry'Imana, ahubwo bagenda bakora mu ntera, ibyubahiro bikabaganza n'amafaranga akabaziba amatwi n'amaso, bagatangira kubona ko iby'isi ari byo bigezweho, hanyuma ijoro ryabaye rito cyangwa ritagikenewe. Aho kubwira abayoboke ko iby'ijoro bayivuyemo, bakababwira bakomeza kubabeshya gusa ngo baturire Imana, kandi Imana itazarya amaturo. Gutera imbere ni byiza mu isi, gukorera Imana ni byiza mu isi, ariko ibyo Imana ikunda ni ibikorwa bigira umumaro ku bantu, kandi bizamura n'izina ry'Imana ikahabwa icyubahiro. Nta handi biva rero ni ugufasha abakene n'imfubyi n'abapfakazi. Ntabwo ari igihe cyo gusonga abapfakazi n'imfubyi, umubameneshe nyuma yo kubapfakaza ngo hanyuma muje no kwameneraho amazu n'imya n'ibibanza byabo cyose n'amasambu mabuze epfo na ruguru. Ibyo umuntu yakoze byose bizamugaruka ku mutwe, kuko niko ijambo ry'Imana ritubwiye muri Obadiya igice cya mbere umurongo wa 15. Uko umuntu yagenje niko azagenzerezwa. Utera abandi kuba impunzi, nawe uzaba impunzi. Wica abantu, nawe uzicwa. Wicira abandi, nawe uzicirwa. Uramenesha, nawe uzameneshwa. Cyangwa bawe bameneshwe. None se twakora dute kugira ngo duhagarike icyo kibi? Biri mu nyungu za buri muntu wese gukora neza, cyane cyane abari ku butegetsi bw'iki gihe, biri mu nyungu zabo kugira ngo nabo bitazabakorerwaho. Ariko kutamenya kuba mu isi y'umwijima ibabwira ikinyuranyo cy'ibizima, kubera ko mu isi y'umwijima ibintu byose biracuritse. Urukundo harimo urwango, mu cyimbo cy'ubwiza harimo ububi, mu cyimbo cy'ibirura harimo ibiryoshye. Ibintu byose byo mu isi y'umwijima biracuritse. Uvuze ukuri bamwita umwanzi w'igihugu, urwanyije akarengane bamwita umwanzi w'igihugu. Uharanira umwe bw'abanyarwanda bakamwita umwanzi w'igihugu. Ubabwira kureka ibyaha ngo bareke ubugome bakurikire Yesu, bagarukire Imana nayo bagarukire, nayo bakamwita umwanzi w'igihugu. Kubera ko mu isi y'umwijima ibintu byaho biracuritse, bafunga insengero bagafungura boite donowe, cyangwa se bafunga insengero bagafungura utubyiniriro. Bakareka gufunga bicanyi cyangwa se abajura, ahubwo kajya gufunga inzira karengane abazunguzayi. Ibikorwa by'isi byo abantu bakora mu isi y'umwijima byose biracuritse. Wagasanga urenganya niwe ugezweho, niwe ufite ijambo, hanyuma urenganura akajya mu gihome cyangwa akicwa. Ntugerageje kuvuga ibitagenda niyo yaba ari mu mahanga, bumva ko ibyo bintu avuga bibarya mu matwi, bagashaka ko bamuhitana ngo aceceke, bakarwana intambara yo gucecekesha abantu ngo batavuga ibibi abantu bakora. Aho kurwanya intambara yo guteza imbere rubanda no kurwanya ubukene, ahubwo bohereza amafaranga mu mahanga yo gucecekesha abagaya ibyo bikorwa by'umwijima. Isi y'umwijima rero ikora mu buryo bucuritse, ntabwo icyiza bakibona, kuko icyiza bakishyira mu cyimbo cy'ikibi. Ariko nabo barabwirwa ayo magambo ko ibyo bagira nabo bazabigirirwa. Imana idufashe cyane kandi iturengere. Narangiza mbaza icyo kibazo ngo kuwacecetse kwa kana kabicwa cyangwa basenyerwa bameneshwa barenganywa bakwerwa ibya mfura mbi, uyu munsi wowe byakumariye iki? Ubuse ko byakugezeho nawe, kandi ko utavugaga, kutaceceka, utigeze uvuga, utigeze unareba nabi, wowe urazira iki? Ese ntimubona ko twese ikibazo cy'u Rwanda kitureba? Abandi kuvuga ngo bazize ko bavuze, yego baravuze baricwa, baravuzwe barameneshwa, baravuzwe barahunga, n'abakivuga mu mahanga turahirwa. Ariko se umwe mwacecetse murimo kuzira iki? ese ntimubona ko ikibazo cyose kitureba twese hamwe atari ikibazo cyo kuvuga cyangwa kutavuga, ahubwo ntimubona ko umuti ari uwo guhaguruka tukamagana ikibi ku mugaragaro? Umuco wo guceceka ntawe ukiza, kuko aba bose barimo kwicwa muri iyi minsi bari baracecetse imyaka yose barazirikise, ko barimo kwaka imitungo yabo baraziriki, ko imisanzu bayitanze na myinshi. None se ubu bazize iki noneho? Aho ubungubu ntimukwiye kuba mwabona ko umuntu wese yakwiye kwisuzuma akabona ko ikibazo cyose kimureba. Nagira ngo mbwire Abanyarwanda bose ikintu kimwe, iyo sisiteme irwaye birarwaye kandi igira ingaruka kuri nyiri sisiteme no ku bayoboke bayo. Sisiteme irwaye cyangwa sisiteme ari mbi ibera mbi abari irimo, abayubatse n'abo iyo sisiteme ishinzwe gucungira umutekano n'ubuzima. Igira ingaruka rero ubwayo no mu gusenyuka ubwayo izisenya. Noneho nimara kwisenya isenye n'Abanyarwanda muri rusange. Muririmbyi yateye ikora savuga ngo Babuloni, Babuloni namenye ko uzarimbuka none ndimo ndahunga. Iyo tubabwira abantu Nyarwanda ngo mwitandukanye n'ibibi ntabwo tuba tubabwira ngo muhunge igihugu, tubabwira ngo mureke ibibi mukora mwitandukanye n'ikibi, mwige gukora neza kuko ineza uyisanga imbere, ariko ikibi kikugiraho ingaruka. Muvane amaso ku bantu, tukura amaso ku bakomeye, tubonesha amaso n'abantu bahumeye ku mwuka w'amazuru nkatwe. Abo nabo ntibarama. Bibiliya itubwira neza ko umwana w'umuntu n'ubuzima bwe ngo ari nk'uburabyo, buraba mu gitondo ariko nimuraba ukahumba. Turama igihe gito cyane, ubuzima bw'umwana w'umuntu ni bugufi cyane. Ari uwo gutera ubwoba ubona we afite ubuzima bugufi. Uwo nguwo wica abandi nawe ntazatura nk'umusozi, uwo gutoza urwango nawe ntazatura nk'umusozi. Ubu twese aho turi dukwiye kumenya ko dufite inshingano zo gukora neza kugira ngo n'abadukomokaho bazabe mu mahoro, ariko uru rwango dukomeza guhembera aya macakubiri ateranya Abanyarwanda mu madisikuru y'abategetsi twumva buri munsi. Iri vangura ry'amoko riri mu Banyarwanda ryafashe n'indi ntera kurusha 94 rikwiye guhagarikwa kubw'inyungu zacu twese. Kuko ntabwo wabiba urwango urimo kubaka amazu, urimo gukubura imihanda, ukavuga ko nk'ubwo urimo gutera imbere. Urwo rwango biba ruzakugiraho ingaruka. Gushonjesha abantu nkana, kubamenesha nkana, ntabwo urimo witegurira ejo hazaza heza cyangwa kubawe. Umunyarwanda wese akwiye kwinira akisuzuma mu nzego zose ziriho, haba muri sosiyete sivile, haba mu nzego za leta. Buri munyarwanda wese aho yarari yarakwiye kwisuzuma. Twige gukora neza, twige gukora igikwiriye, kandi twige kurebera ikibi ngo gikomeze gufata intera, tugihe intebe kiduhekure, kitumareho abantu n'ibintu. Birakwiriye ko duhagarara muri ibyo tugahagarika ikibi. Biri mu nshingano z'umuntu wemera Imana wese, kuko ngira ngo n'ijambo ry'Imana ryaje guhindura abantu kugira ngo bave mu bugome, bave mu byaha. Ahari si tureke gukomeza kuyanduza. Ngira ngo n'agahenge isi ifite n'iri jambo ry'Imana iyobokamana ryogeye ku isi, rigatuma abantu bagira imitima ihinduka kubwo guhora babwirwa kubaha Imana. bitabaye ibyo isiba yararimbutse kera kubera ko ibyaha ubwabyo byarimbura isi ikarangira. Nta mahoro y'inyabyaha ni ku Uwiteka avuga. Mureke tugarukire Imana, twubahe Imana, dushyire ijambo ry'Imana mu bikorwa, buri muntu wese ashyiremo uruhare rwe. Hanyuma tureke Imana yadukiriza igihugu. Imana ikomeze kuduha umugisha muri uyu mwaka w'2021 dutangiye, kandi niyiringire yuko Abanyarwanda twese Imana izatufasha uyu mwaka w'2021 katubere umwaka w'impinduka, kandi no guhangana n'ibibazo tukabicamo amahoro, kandi ukazarangira dufite amashimwe yuko Imana yadukuye ku ngoyi, kandi ko yadukuye ahakomeye, aho tutashoboraga kwikura nk'abana b'abantu. Ariko dufatanye urunana, tukayambaza duciye bugufi, tugaca bugufi mu mitima yacu, ngo naho ibyaha byacu byatukura tukutuku, Imana ishobora kubihindura umweru bikaba nka shelegi, imitima yacu ishobora kuyeza uko waba umeze kose. Haracyari ibyiringiro ko Imana ikiri ku ntebe y'imbabazi, ko yabakira mwebwe bategetse mumena amaraso, muvuze mutayo twamenyera ahagije, iyo wari umwanzuro mwiza, namwe Imana yababarira. Ikintu nabwira abantu bose ni uko Imana ishobora kukubarira icyaha, ariko ingaruka zacyo zo zishobora kukugeraho. Ariko igikuru ni uko wabukijije ubugingo bwawe, ntuzarimbuke cyangwa uhure n'urupfu rwa kabiri rw'iteka. Imana rero dufashe cyane, nagira ngo dusenge Imana. Nimba utsinzwe n'ijambo ry'Imana, ukaba wumva ibyo ukora bishobora kuzakugiraho ingaruka no kubaho ejo hazaza, kumva ko hari ibyo ukwiye guhindura, nimba ari ibyo urekeraho rekeraho, usabe n'Imana iguhe imbaraga zo kubireka. Nimba kandi hari n'ibyo abandi bahuguje, wibye, wanyereje, ukwiye kwihana kandi ukabisabira imbabazi, hanyuma ugasubiza n'ibyo abandi wibye. Abibye imitungo yo muri Congo, muzi uko muzabigenza. Mushobora kuvuga uti sinzabisubiza amabuye y'agaciro mu birombe byaho, biriya byo bifite dosiye ndende, harimo n'amaraso abiherekeje, hari abana b'abasirikare bagiye kurwana izo ntambara kugira ngo mubone ibyo mwiba, abahaguye, hari abaturage baguye muri utwo duce twari turimo iyo ntambara, amabuye y'agaciro aho yacukurwaga. Ni process ndende, ariko umwuka w'Imana namwe abagenderere, abereke uko mukwiye kwiyunga n'Imana, kandi mukiyunga n'abaturanyi, mukiyunga n'abantu. Inzira mwanyuzemo mukora ayo mahano niyo mugomba gucamo mwihana, kwemera ikibi mwakoze ku mugaragaro, gasaba imbabazi Abanyarwanda mwahekuye kubw'izo ntambara zo mushaka kwiba. N'uyu munsi mukizijyamo, iyo ntambara muri Centrafrika nayo ni ikigamije Abanyarwanda bagiye kugwamo muri izo ntambara, ayo maraso ari ku mitwe yanyu mwabategetse mwebwe, kubera mufite ibyo amasezerano mwakoze, kubera ko mufite izindi nyungu zibyihishe inyuma mudashaka kubwira Abanyarwanda. Icyo ni ikintu gikomeye cyane mukwiye kuziyungamo n'Imana n'Abanyarwanda, mukwiye kubasobanurira mukababwiza ukuri, mugasaba Abanyekongo imbabazi, abaturage babo baguye muri izo ntambara zidasobanutse, zari zisobanutse kuri mwebwe ariko zidasobanutse muri Kongo no ku Banyarwanda. Ubwo ndabwira abategetsi cyangwa se bafite ingabo mu nshingano zabo, mukiyunga n'Imana, mukiyunga n'abantu, mugasimbabaza Abanyarwanda. Impunzi zaguye muri Congo, izaguye mu Rwanda, n'abagipfuye munsi, hari ababica, abo nabo bakwiye kubasaba imbabazi. abarimo kugwa mu mahanga bahigwa bukware buri munsi hari abarimo kubahiga namwe mukwiye kwihana mukagarukira Imana mukasaba imbabazi abanyarwanda niki Imana yabahereye ubutegetsi ariko iyo mugukoresheje nabi biba urubanza rukomeye nyine nk'uko mubyumva ko biroroshye gukora nabi biroroshye kurenganya biroroshye guhitana abantu biroroshye gukora ibyo wishakiye kubera ubutegetsi ariko ingaruka ziba ndende ku gihugu ariko nimba mushaka gukiza amagara yanyu mukaba mushaka gukiza ubugingo bwanyu mukazabona n'ijuru ry'iteka mwifuza kuko gupfa ko muzapfa ntimuzatura nk'umusozi muragomba guca muri izo nzira gusaba imbabazi abanyarwanda mugasaba imbabazi n'abaturanyi mwahemukiye uko niko kwiyunga n'Imana kuzabaho niyo mahoro tuzabona mu gihugu niko Imana izaramira igihugu niko Imana izadukiriza igihugu ariko bitabaye ibyo Imana izabyikorera ijambo ry'Imana ryatubwiye yuko iki ni igihe umuntu wese agiye gusarura icyo yabibye kuko uko yagenje niko azagenzwa kandi byose igiye kubizana ikabishyira ku mutwe wa buri muntu wese Imana idufashe rero kandi dutabare hari abazagira isoni zo kubona ibyabo bigeze ku musoro ku mitwe yabo ariko nta kundi bizagenda bizagaruka bizabagiraho ingaruka nta n'icyabihagarika ariko Imana idufashe kandi tubabarire cyane mbabazwa cyane n'ababigiramo ingaruka kandi nta n'uruhare runini bari babigizemo bazize gusa kurebera bazize ubufatanyacyaha bwo kuzira akamanyu k'umutsima nibo bambabaza naho banyira ubwite bakoze amahano babigambiriye bazazira ibyo bakoze ariko se wowe nanjye tuzira iki koko abagabo barye bakora amahano natwe twishyure turabyemera se mureke twiyuruze n'Imana tugarukire Imana tuyisaba imbabazi twisubireho kandi zatugirira ibambe reka dusenge Mana yacu ndagushimye kutwumvishe muri aya masengesho kandi ko hari imitima itsinzwe kutubwira ijambo ryawe rikomeye yuko uko twagenje ariko tugiye kugenzerezwa kandi ko byose bigiye kugaruka ku mitwe yacu tugusabye imbabazi abatsinzwe n'urubanza utubarire ibyaha abarebereye bagenzi babo bari mu kaga ntibatabare ntibatabaze bagaceceka abatsinzwe n'urubanza rwo kurebera abandi bari mu kaga bari mu byago bikaba bitugezeho ingaruka zikomeye ko imiryango ya benshi muri twe imaze gushira kubera uwo muco wo guceceka nyamara iyo tuza kuvuga kare cyangwa tukamagana ikibi kare tugahaguruka turi benshi wenda hari ibyo twari kuramira ariko ubu hafi ya buri munyaryango wose nyarwanda urimo urarira urimo urataka kubera yuko twaguye mu kibazo gikomeye cy'ubugwari n'ubwoba no gutinyisha umubiri kandi tuzi neza ko kwiherereza buri wese azanapfa Mana tubabarire ubugwari turiho abakurambere batadusigiye aho bari byari byose nabo baba baragize agahinda Mana tubabarire kurebera bigatuma igihugu cyorama bikagera kuri uru rwego kuko ab'ingenzi bamaze kutuvamo ni benshi kandi bari bafite umumaro bari no kudufasha muri uru rugendo rwo kubaka igihugu cyiza twagomba kuzaraga bacu n'abazadukomokaho bose ariko igihugu kibaye umuyonga abantu bakirimo bahagara bitwa ko bahagaze bitwa ko bareba bitwa ko babona Mana tubabarire cyane babareye abanyamadini barebereye bagatuma ikibi cyinjira kikamera gutya ikizira cy'umurimbuzi kikaba cyarahagaze ahera ahera ubabarire abanyamadini Mana yora abanyamadini batannye bakajya kwigisha iby'iterambere n'ubutunzi n'amafaranga aho kujya kwigisha imitima n'imisa n'imitima n'agahinda kayo no kugaruka no kwigishije avanjiri igorora abantu mu bumuntu no mu mana. Mana utubabarire kandi ubabarire abanyamadini bose n'amadini bakunze iby'isi babirutisha iby'ijuru bituma bayobya intama bayobya abayoboke. Mana ubabarire cyane. Bakunze ubutunzi bituma baba complice bituma baba bafatanya icyaha na leta iriho irenganya. None ubu bose nta n'umwe bose bavuga rumwe bafatanyije mu kurenganya abanyarwanda na rubanda. Mana ubabarire. Babarire abategetsi b'u Rwanda mana nabo basigaye ari ingerere mu bo twari tuzi. Hari imashini hariya hejuru mu butegetsi b'u Rwanda mana urayizi yica ikica buri joro n'amanywa ikamena amaraso y'abariho urubanza n'abatariho urubanza irica ikanyaga ikamenesha ikatoteza ikarigisa igakenesha igashonjesha igacunaguza igashinyagura. Mana ndasenze kugira ngo iyo mashini iri muri kiriya gihugu mu butegetsi uyirebe kandi uyiteho. Ushobora no kwihagarika kuri Imana ishobora byose ariko ndagushinyagura ku ijambo ryayo yavuze yuko uko bagenje niko ariko bazagenzerezwa. Ijambo ryayo ravuga ngo uwicisha inkota nawe azayicishwa. Nizere ko Mana amatwi yawe yabyumvishe. Ndagushimye yuko twumvishe kandi kubabariye abaciye bugufi twese kandi ko ugiye kutwubakira igihugu kandi ko ugiye kuturengera kubera kuje guca imanza zitabera ugaca amateka mu gihugu. Ndagushimye yuko badufashije ku buhanga bw'ibyuma. Ndagushimye ko bw'iyi radiyo iteme. Ndagushimye kandi no ku Banyarwanda bose barimo kudutega amatwi. Nsaba ihumure, nsaba ishya n'ihirwe muri uyu mwaka 2021. Nsaba kandi gukomera no gukomezwa kugira ngo tubashe kuzagera ku musozo w'urugendo amahoro. Ni mu izina rya Yesu byambaje kandi dushima. Amen. Yesu abaha umugisha, icyumweru cyiza kandi mukomeze kugira amahoro y'Imana naho ubutaha. Yari Jean Claude Habimana ubakunda. Ku Mana bye.
Yeah. Hallelujah!